Yeah man, the street journalist, you know. I'm an Empress Royal. Yo, phakathi kwabantu krenka yethu yalila. Sometimes uyanxila nonxila. Uthi wakhulelwe ngulwa ngumalume wakhe wayegula wamosulela nge-AIDS. Wathi makathula ngathethi kanye uzombulala ngenxa yexhala kwangizimulala. Abazali besipana qho bebuya late sekumnyama ngenxa yokoyika loo nto wayifihla. Baliselwe nguye inyembezisihla waphanza wazibulala. Wothuka phezu kwakhe sokugcwela ogqirha ezesibhedlele. Bobabini abazali baphangela bathi bongena emnyango wazothula isikhalo kothi ubonisa nasebazanini kwehla inyembezi. Babalisela umgqirha wabakhuthaza ukuba bayombambisa. Umalume wakhe wamgqibela emthwathwela ethambisa. Kwakusekuseni ezoya esikolweni wareythwa kwasesikolweni zange akwazi ukhonsentreytha. Klapha cinge khona ukhomithi suicide uthe kungekhala yena kakhulanga kamnandi. Kuyo yonke loo nto leyo washiyeke ne-HIV veke mani yaseklinike yothatha i-ARVs.
Hey, babilo mama bemithanda ziphini izintombi zemithandazo, babinoltata bemithandazo. Saphelisizwe babino mama bemithandazo, babino nyana bemithandazo.
Utakakaphuma umalume wakho usabhandinda kodwa usamoyika nangoku ibangatha ngaphinda. Usenexhala wesebusuku kuba nzima ulala. Uthi beke waphinda wayicinga into yozama uzibulala. Buhlukana abazali bakhe bavani waqhekeka kwifemeli azithandayo. Yena wakhetha uyosalela yedwa. Isikela sesamnceda uyesibane funda sezogreta. Irephi sike yaxhaphaka kumirephi into yabaxhaka. Kuritin ixhakwazi laxhaxhwa ikhona into erongo kuyacaca. Ungenenyongo gabhi xakaxa ngoba sekwesafe nabantwana wamshiya wenza imistake. Angahlukunyeza ufike sekulate. Ndathanda uthetha straight ngasekuphele le nkohlakalo. Ngonyaka banintsi abantu abarithwayo nababulawayo. Zingamasikizi izinto esizivayo zenza nabazali babenovalo. Kwalapha e-A-side ukhona esiso xholiweyo ehlathini ecisile caba ukhona loo nto
umcishileyo. Hey, baphi nomama bemithandazo, ziphi nezintombi zemithandazo, baphi notata bemithandazo. Baphi nabo mama bemithandazo, baphi nonyana bemithandazo, baphi notata bemithandazo. Saphele isizwe ke, saphele isizwe. Obubugebengu ziziyobisi akuyadlwengulwa. Yini na kangaka abotata badlwengule inzana, inzana ezingenatyala.